lisondole achika lisondole mpilo lamangazi ngangingazuthi mawudumile zweni kanti uhambo hambo hambo phuphi lisondole achika lisondole mpilo lamangazi ngangingazuthi mawunemali zweni kanti hambi 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 phela ngithi lisondole achika lisondole mpilo lamangazi ngiba ngingazuthi mawudumile zweni kanti uhambo hambo hambo phuphi wena ntumo lwamazi umvikele wethumo lwamazi umvikele ngingayitsheli bantu ngangikhula nabo nje wento yamazi umbheke wena ntumo lwamazi umvikele wethumo lwamazi umbheke ngingayitsheli bantu ngangikhula nabo nje wento yamazi umbheke wabutumo ngiyalisaba luyamngena umuntu ekhanda lakho omunye zakho wate nalawa ekhula khonanga wento yamuzi umvikele wentumo ngiyasaba uyamngena umuntu ekhanda lakho azakho wate nabantu ababemsiza wento yamuzi umvikele wentumo ngiyangqena uyamngena umuntu ekhanda lakho azakho wate nabantu aphila nabo nje wento yamuzi umbheke zinto zenze lisondole mpilo lamangazi ngibe ngingazuthi mawudumile zweni kanti uhamba uhambo hambo phuphi wabutumo laphela